basketball Africa League ta ko fɔlɔ kɛnɛ kan Kigali Ruwanakaw fɛ yen. Bamako AS Police binna tour fɔlɔ la. AS Police tɛna se ka ye quart de finale kɛnɛ kan. Boko saba binko saba pul ɲɔgɔndanw hokumu kɔnɔ. Binko fɔlɔ Petro de Luanda ka bɔ Angola. Ale ye sebaaya sɔrɔ AS Police kan. Petro de Luanda kurubi segini naani, AS Police kurubi wɔɔrɔni wɔɔrɔ. Binko filanan AS Sale ka bɔ Marakukaw fɛ yen. Ale ye sebaaya sɔrɔ AS Police kan. AS Sale kurubi segini segi. AS Police kurubi wolonwula ni kɔnɔntɔn. Binko sabanan FAP. Forces armées et police kabo yaoune allez se sur AS police kan fap kurubi segne wolom fla AS police kurubi ron duru kama sro basket sans fait chelou kan obo malila olutuma fe halni AS police tuira club flala munye joro sabanyu ma folo fla sro obetun kany AS police ma kada kan atme quart de finale yon dan ota ola fare ko ni nje don a match AS police na basketball africa league ta ko flana makono kaye ko AS police ni club munu me kany yon dan etan club ba wudu senkola be minuka basket kala wula kafara ukan club professionnel wudu ina fo misali la petro de luanda kabo angola ka ufei ayas sale kabo maroko ka ufei nka malila o madame ne folo abe fo mima ko club amateur wudu ayas police de bamako nyema commissaire divisionnaire de police abdoulaye amadou obanga sise ka fola malidon ka kaka ni soja ni ayas police ye kada kan farafna jamla club tan flatema Mali club kelemi ira la o AS police hakli la jigina bal basketball africa league adane na mekalon le tan woro temene abeto sena fo mekalon le bisabana ta ruwana ka ufe hakli la bora nba ani fiba monde de la veo abamara tokola bamako siaka traure kala selido